you very much to the choir.
Say my bro.
Yeah.
You know what I'm saying?
Butterfly.
Ah, we are born. Hey, bro. You can see it. You can see it. You can see it. You can
see it.
Yeah. Hey, bro. Okay. You can see it. You can see
it. Okay.
Sure.
Much.
Thank you.
Uyabona mzalwane. Upattern esikhwameni sakho. Uyabona ukuthi uwahlanganisa uflower noshukela. Ngoba umoya suwasheba izinto zezwe nezinto zevangeli. Hlukanisa manje uflower noshukela.
Oh, kodwa Nkosi. Ngingayenza kanjani lonto?
Mzalwane, wena washebe izinto zevangeli nezinto zezwe. Hlukanisa manje.
Maya kimi.
Before we read the passage of scripture and before we start with prayer, I would like to share a little bit about myself.
Ngaphambi kokuba sifunde eBhayibhelini izwi likaNkulunkulu nangaphambi kokuba sithandaze, ngifisa nje ukunicobelela kafushane ngempilo yami.
When I was a young boy almost, I was 16 years of age. My parents, especially my mother, she saw the way that I was going, the path, and it was not good. My life wasn't good, and they saw it, and I was going in a bad direction, you can say. Then my parents heard of this place called Kwasi Sabantu in South Africa, and one day they came to me and they asked me, "Arthur, do you like to go to South Africa? There is a mission place where you can just go and spend some time and hear the gospel." And I thought by myself, oh yes, I would love to go to South Africa. I thought about the beach. I thought about the safari. I thought about all these things to do. I thought about girls. And then I said, yeah, let's go. I go to South Africa.
Lapho ngiseyinsizwa ngiseneminyaka eyishumi nesithupha, indlela engangiyihamba uma wami wayeyibona ukuthi indlela engalungile. Indlela engangiyihamba yayingalungile phambi kwamehlo abo, babebona ukuthi ngiyaduka endleleni ekufanele ngiyithathe. Abazali bami-ke basebezwa ngale ndawo ekuthiwa imishini kwasiza abantu ese-South Africa. Basebeza kumina bathi, "Arthur, uyathanda yini ukuthi ukuye eNingizimu Afrika endaweni ebizwa ngokuthi mission kwasiza abantu ukuhlale nje khona ube nesikhathi ukhona ukuyozwa ivangeli?" Ngase ngivumela phezulu ngathi, "Hayi, yebo, kulungile." Ngoba emqondweni wami ngangicabanga nje iNingizimu Afrika njengendawo enhle nolwandle, indawo enehlane eneyilwane zasendle, indawo ongakwazi ukuphola kuyona ungcebeleke. Ngicabanga ngisho nangamantombazane. Ngase ngivuma ngathi, "Hayi, ayikho inkinga, singahamba siye khona."
Then we arrived and I was picked up at the airport and I realized we are not driving to the beach, we are also not driving to a safari. We were driving to a mission place, mission station, right in the middle of the countryside. When I arrived there, I still remember, I grew up in a Christian home, I attended church when I was a young boy. But when I arrived, I saw there is something very special. So young people who are listening to me, I want you to understand that it is a great gift and a privilege for you to be there, and it is a great privilege for you to listen to what you can listen to.
Safika ke khona basebengilanda esikhumulweni seyindiza. Ngesikhathi sihamba siye emishini ngabona ukuthi kwangathi asiyo lwandle asiyi futhi endaweni eyihlane nezilwane ayikho indawo esiya kuyona yokungcebeleka ngaqonda ukuthi siya emishini kwasiza abantu safika ke khona ngase ngicabanga ukuthi nami ngumuntu vele okhulele enkonzweni ngikhuliswe ngendlela yobuKristu kodwa mangifika la emishini kwasiza abantu ngase ngibona ukuthi kukhona okuhlukile khona okuyikhethelo manje ke kunina abantu abasha ningilalele ngiyafisa ukuthi niqonde ukuthi kuyisipho esikhulu kangakanani nenhlanhla enkulu kangakanani ukuba kuleyo ndawo nokuba nithola ithuba lokuba nikwazi ukulalela ngiyafisa ukuba ningilalelisise niqonde konke okulapha ukuthi nisenhlanhleni enkulu.
So I arrived at the mission when I was 16 and I realized, wow, this is a different place than I knew. The people here are different. They live a Christian life where you can see it is different. It was also with the young people there. I was so touched by what I saw. And after I left this place, I can say it never, since that day, God continued with me and continued working in my heart. When I became 18, I surrendered to the Lord. I gave my life to the Lord. He saved me out of drugs, out of all this filth of this world. And he put me to Kwasi Sabantu. I could spend 2 years there. And so for me now, it's a tremendous privilege to be able to speak to you and to share what is on my heart.
Ngafika ke emishini ngineminyaka eyishumi nesithupha. Ngithe mangifika khona ngaqonda ukuthi le ndawo eyimishini yakwasiza abantu yahlukile kakhulu kunalokho engikujwayele. Abantu bakhona la baphila impilo eyahlukile futhi uyabona nje ukuthi bangamaKristu ngezenzo zabo. Ngisho nabantu abasha bakhona bahlukile bangithinta kakhulu ngento engangiyibona empilweni yabo. Ngisho sengiphindele emuva sengihamba into engayibona kwasiza abantu ayizange izisuke enhlizweni yami yahlala kimi njalo ngento engayibona emishini kwasiza abantu uNkulunkulu ke wayesengisiza sengineminyaka eyishumi nesishagalombili wangisindisa ngamamukela uJesu empilweni yami wangisindisa empilweni yezwe empilweni yedakamizwa nakho konke ukungcola okukhona okuphilwayo emhlabeni. Ngase ngithola ithuba lokuba ngihlale khona emishini kwasiza abantu iminyaka emibili. Manje ke kuyinhlanhla enkulu kimina ukuba ngikwazi ukunicobelela ngalokhu okusenhlizweni yami.
It is something very special for me to be able to share that, and I also would like to extend a great thanks to all the people who helped me on the way. All the brothers and sisters who supported me and us, my family, so that I have the enormous privilege to speak to you and to share what is on my heart.
Kuyinto eyikhethelo kakhulu ukuba ngikwazi ukuthola leli thuba lokuba ngimcobelele ngokuthile okusenhlizweni yami. Kodwa futhi ngiyathanda ukuthi ngibonge kubo bonke abantu abangisizile nabangisekelile ngisendleleni yokukholwa basiza mina baphinda futhi basiza ngisho nomndeni wami lokho kuyinto eyikhethelo kakhulu eyinhlanhla enkulu empilweni yami.
We start with prayer.
Asiqale ngokuthandaza.
Heavenly Father, I'm so thankful for this moment, for this hour. Thank you for the word we can read. Thank you for what you want to say to us. And Heavenly Father, please let it be alive, let it change our lives. There are so many truths we have heard already and we are still about to hear. And Lord, please help us, help this young people who are listening from all the different backgrounds and all the different nations and languages. Please, Heavenly Father, speak to us and bless this hour. Amen.
Baba wethu sezulwini, ngiyakubonga ngaleli thuba, ngiyabonga ngalomzuzu nangaleli hora. Siyabonga ukuthi singakwazi ukuvula izwi lakho sizwe lokhu ofisa ukukhuluma nathi. Siyacela ukuthi ube kanye nathi. Kuningi sesikuzwile, maningi amaqiniso esesiwazwile, kodwa siyacela ukuthi kulabo abantu abasha abalalele usebenze enhlizweni zabo noma bephuma ezizweni ezihlukene bekhuluma izilimi ezingafani bephuma empilweni futhi engafani kodwa siyacela ukuthi lamazwi aphilise izimpilo zethu usize ngawo egameni lika Jesu amen.
When I was at Sisabantu there was a French preacher. He came forward and then he said, I am speaking the most spoken language in the world. And I remember, I thought, what is the most spoken language in the world? And then he said, it's bad English. So please bear with me if my English isn't that perfect. But I hope you will understand.
Ngiyakhumbula lapho ngikwasiza abantu emishini kwase kusukuma umunye umshumayeli wasezweni laseFrance. Utheme eqala ukukhuluma wayesethi ke ngizokhuluma ulimi olujwayelekile kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Ngase ngiyibuza ukuthi iluphi lo limi olujwayelekile kangaka. Wayesechaza ukuthi ulimi lwesiNgisi olukhulunywa umuntu ongaliqondi kahle. Ngakho ke ngiyacela ukuthi ningibekezelele uma ulimi lwami lwesiNgisi lungaqondakali kahle. Ngiyakholwa futhi ngiyethemba ukuthi kuningi enizokuzuza. Ngiyacela ningibekezelele.
I would like to start with a verse from 1 John chapter 2 verses 15 to 17. This is a very important verse for the young people and for us.
Ngaphambi kokuthi ngiqhubeke ngizothanda ukuvula indima etholakala encwadini yokuqala kaJohane isahluko sesibili siqala ukufunda endimeni yeshumi nanhlanu siyendimeni yeshumi nesikhombisa. Okuyizwi elibalulekile kakhulu kubantu abasha kulesi sikhathi esiphila kusona.
Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, listen, young friends, the Bible says all that is in the world, everything that you get out of the world, you can put together in 3 points.
Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukayise alukho kuye, ngokuba konke okusezweni. Ngakho ke lalelisani kahle bantu abasha, kuthiwa konke okusezweni. Zonke izinto ezisezweni ungayiqoqa ndawonye uyifaka uzenze ziba amaphuza amathathu.
For all that is in the world, it is the desires of the flesh and the desires of the eyes, and pride in possession is not of the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires. But whoever does the will of God abides forever.
Ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama, nenkanuko yamehlo, nokuzigabisa ngalokuphila, akuveli kuyise. Kodwa kuvela ezweni izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo kepha wenza intando kaNkuluNkulu uhlala kuze kube phakade.
We read that everything the world has to offer are the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride in possession, also said pride of life. And the Lord says, do not love these things.
Siyafunda ukuthi izwe lisinikeza konke okungalungile. Lisinikeza inkanuko yenyama, inkanuko yamehlo, kanye nokuzigabisa ngalokuphila ukuyiphakamisa. Kanti ke uNkulunkulu uthi ungazithandi lezi zinto.
And another scripture it says in Hebrews 12 verse 2, therefore since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw everything that hinders us and the sin that easily entangles us, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus.
Siyafunda kwenye indima etholakala encwadini yamaHebheru isahluko seshumi nambili ivesi lokuqala kuya kwelesibili. Ngalokho ke nathi Loku sinefu elingaka lawofakaze lisaqileyo. Masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi. Sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumiselweyo. Sibhekile kuJesu.
So we hear here of a great cloud of witnesses, the Bible says. There are many people who have gone before us, who come after us, and there is a great cloud of witnesses who can testify what they've experienced with the Lord. And out of this great cloud of witnesses, I would like to take one witness.
Manje la sizwa ngefu elikhulu lofakazi kusho iBhayibheli. Baningi abantu asebehambe ngaphambi kwethu abafakaza ngalokho abahlangane nakho enkosini. Ngiyafisa ukuthi nje ngicaphune ufakazo yedwa.
Where we can see a person which says about himself, everything that my eyes have desired, everything that I longed for, everything that I wanted, I took it. I built it. I made it. I had the privilege to do whatever I wanted and to get whatever I wanted.
Ufakazi othi konke obekulangazelelwa amehlo ami, konke bengikufisa, konke bengikulangazelela ngikuthathile. Ngikwakhile, ngikwenzile, ngibe nenhlanhla yokwenza konke ebengikufisa, futhi ngikuthole konke obukuyizifiso zenhliziyo yami.
And I want to speak to you about Solomon, the king of Israel, the son of David. Because never in history, before him and after him, was a man like him.
Ngifisa ukukhuluma nani ngenkosi uSolomon, owayeyindodana kaDavide eyinkosi yakwa-Israyeli. Ngoba emlandweni akaze kube khona umuntu ofana naye, umuntu owakuwaphila impilo eyaphilwa uyena.
So we read from Ecclesiastes chapter 2, verse 3. I sought in my heart to give myself unto wine, yet acquainting mine heart with wisdom, and to lay hold on folly, till I might see what was that good for the sons of man, which they should do under the heaven all the days of their life. I made me great works, I builded me houses, I planted me vineyards. I made me garden and orchards. I planted trees in them of all kind of fruits. I made me pools of water to water wherein the wood that bringeth forth trees. I got me servants and maidens and had servants born in my house. I also had great possessions of great and small cattle, above all that were in Jerusalem before me. I gathered me also silver and gold, and the peculiar treasure of kings and of the provinces. I got me men singers, women singers, and the delights of the sons of men, as musical instruments, and that of all sorts. I was so great and increased more than all that were before me in Jerusalem. Also my wisdom remained with me. And whatsoever my eyes desired, I kept not from them. I withheld not my heart from any joy, for my heart rejoiceth in all my labor. And this was my portion of all my labor.
Siyafunda encwadini yomshumayeli sahluko sesibili, siqala endimeni yesithathu kuya endimeni yeshumi. Ngaphenya enhlizweni yami ukuba ngiyakuthokozisa kanjani umzimba wami ngewayini. Inhliziyo ingihole nokho ngokuhlakanipha, ngokuba ngibambe ubuwula. Ngize ngibone ukuthi kuyini okuhle kumadodana abantu ukuba akwenze phansi kwezulu ezinsukwini zonke zokuphila kwawo. Ngazenzela imisebenzi emikhulu, ngazakhela izindlu, ngazitshalela izivini, ngazenzela izivande namahlathi, ngatshala khona imithi enezithelo ezizinhlobonhlobo zonke. ngazenzela amachibi amanzi ukuba kuniselwe ngawo ihlathi lemithe emilayo. Ngathenga izinceku nezincekukazi. Nganginazo ezazalwa endlini. Yebo, nganginemfuyo enkulu yezinkomo neyezimvu phezu kwakho konke okwakuphambi kwami eJerusalema. Ngazibuthela futhi isiliva negolide nemfuyo yamakhosi nezifunda. Ngathola abahlabeleli abesilisa nabesifazane nalokho athokoza ngakho amadodana abantu isancinza. Yebo, izancinza eziningi. Ngase ngikhula ngabamkhulu kunabo bonke ababephambi kwami eJerusalema. Nokuhlakanipha kwami kwakumi ngakimi. Konke amehlo ami akufisayo angikugodlanga kuwo. Angenqabelanga inhliziyo yami neyodwa intokozo. Ngokuba inhliziyo yami yathokoza ngawo wonke umshikashika wami. Lokho kwakuyisabelo sami kuwo wonke umshikashika wami.
So who was this King Solomon we read about? He said, "Everything that my eyes desired, I just took it. I built myself houses, I built gardens, pleasure gardens." When we continue reading, when we read in Corinth, when we read in King, 2 Chronic, verse 9, and in 1 King, chapter 10, when we read all these different passages about him, we read that he was a very, very wealthy man.
Manje ke ingubani lenkosi uSolomoni esifunda ngayo. Siyathola ukuthi konke okwakufiswa amehlo ayo ayizange izigodle. Yazenzela imisebenzi emikhulu, yazakhela izindlu, yazitshalela izivande, yenza konke eyayikufisa. Uma sifunda kwezinye incwadi, encwadini yesibili yezikronike, nasencwadini yokuqala yamakhosi sahluko seshumi, siyathola ukuthi uSolomoni wayeyinkosi ecebile kakhulu.
He was a man who was a wise man. He was full of wisdom, full of courage. He was a man who built cities. He was like an architect. He combined all these jobs in one person that you can imagine. He was an architect. He was building houses. He was building the temple. He was building palace, he was building cities, towns, cottages and forests.
USolomoni lo wayeyinkosi ehlakaniphile kakhulu enamakhono amaningi ekwazi ukwenza izinto eziningi kodwa ewumuntu oyedwa ezenza izinto eziningi ezahlukahlukene. Wakha amabhilidi, wakha amadolobha, wakha izindlu, etshala ngisho ivande, etshala ngisho amahlathi.
It is also said about him that he designed himself a throne made of ivory, and he just covered everything with gold. So he built himself a huge throne, and he was sitting on this throne, and there were steps, and on every step there were lions. He was so wealthy and so mighty, he actually achieved everything a person can achieve. And then he said he started making gardens, planting gardens. He made himself watering systems for these gardens.
Siyafunda futhi ngayo uSolomoni ukuthi wazakhela isihlalo esihle sobukhosi esikhulu esasihlotshisiwe ngetshe lekhethelo sihlotshiswe nangegolide. Wasakha lesi sihlalo saba nezitebhisi. Isitebhisi nesitebhisi kukhona ingonyama nhlangothi zombili. Wayecebile futhi enamandla eyinkosi enohlonzi impela. Futhi kuyashiya ukuthi wazakhela ivande namahlathi, watshala, wakha ngisho namadamu anamanzi ukuba kwazi ukuchelela zonke lezi ngadi ayenazo.
He started to introduce a choir. There were several thousand singers in that choir. He had a huge orchestra, which had the best instruments. The Bible says never in history were instruments like that. So he had a huge choir singing just unto him. Imagine. Then he had all this gold. They brought him all this gold from all over the world. And all his cups, his tables, his dishes in the kitchen, from where he ate and his servants and the people in his house, it was pure gold. He was so rich in gold that it is said in his time, silver was worth nothing. Silver was like rocks on the ground, lying around. An enormous wealth that he built up.
Uyena waqala ukuthi abe nekwaya elalicula. Leli kwaya lalinamalunga abalela kuyinkulungwane ngeyinkulungwane. Kuyikwaya elalicula ingcwenga yomculo. Lisebenzisa izinto zokubetha ezingakazi zibe khona. Leli kwaya laliculela yena futhi licula kahle kakhulu. Cabanga nje lonke leli golide ayenalo elalifika lilethwa abantu bevela endaweni ezahlukahlukene emhlabeni wonke ekishini lakhe amaplate inkomisha isebenzisa zaziyigolide la ihlala khona eneyinceku kwagcwele igolide yonke indawo kuthiwa ngesikhathi sakhe uSolomon wayecebe kakhulu ngegolide kwaze kwatholakala ukuthi inani lesiliva lalingese yilutho lalifaniswa nje namanye amatsha ajwayelekile ngenxa yobuningi begolide ayenalo uSolomon wazakhela ingcebo enkulu
and he also in all that what he had a huge company of servants of maidens who served him and did everything in the palace. He clothed them with the best clothes. He had chariots, it says. Scripture says he had chariots. He had 12,000 horsemen, people riding the horses. He had 400 chariots. Because there were so many just riding the horses and riding the chariots, he took them and he built them a city. He started to construct a city just for the horsemen, imagine. He built them a city because they had wives, they had children, they had servants. So he said, okay, because you are so many, I built you a whole city. He had his own zoo. They were getting animals from all over the world to him. He had 400 ships just bringing the things to him that he wanted.
Kuthiwa wayeneyinceku neyincekukazi eyiningi kakhulu ezazimkhonza. Wayengisho nanabagibeli bamahashi ababalela kuyinkulungwane eziyishumi nambili. Futhi enqabeni yakhe enabantu abaningi ababemkhonza. Enabantu abagibeli inqola abangamakhulu amane. Ngenxa yokuthi wayenabantu abaningi abagibela amahashi begibela neyinqola. Waze wabakhela idolobha lapho bezohlala khona bodwa. Awucabange nje abantu abaningi angake bakhela idolobha ababegibela amahashi neyinqola. Ngenxa yokuthi laba ababegibela amahashi neyinqola babebaningi, benamakhosikazi, beneyingane, beneyinceku, neyincekukazi. Wayesekhetha ukuthi uzobakhela idolobha ukuze bezokwazi ukuhlala kahle. Wayenemkhumbi futhi engamakhulu amane. Le mkhumbi yayimlethela yonke into ayeyidinga ivela emazweni amaningi ahlukahlukene. Enendawo futhi egcina iyilwane ezayiqhamuka zivela emazweni ahlukahlukene.
I just wrote down a little bit of all the professions he did. He was a general, he was a designer, he was a choir leader, he was a writer, he was a teacher, a musician, an architect. He was a salesman, he was a manager, he was a captain, he was a researcher, a farmer, a gardener. He even was a chef, a cook.
Wayenza imisebenzi eminingi eyahlukahlukene engiyibhalile phansi. Waye ujenene, waye umsunguli wezinto, waye holy choir, waye uthisha, waye umbhali, waye umakhi, ewumdwebu wezakhiwo. Wayeumdayisi, ewumphathi, ewukapteni, ewumlimi, wayekwazi ngisho nanokupheka, ewukuka.
It is unbelievable how much wisdom and abilities God gave to this man. You see, Solomon, when he was a young king and he just came to the throne, the Lord said to him, You can ask me for one thing. This one thing that you ask of me, I will do for you. And then he asked the Lord for one thing, because he was very humble. You see, young people, he was not asking for the pleasures of this world, for he wasn't asking for richness or anything. His heart's desire as a humble young man was, help me and give me wisdom to serve the people in Jerusalem.
Ayikholakali zonke lezinto ayikwazi ukuzenza, ukuhlakanipha nobuchwepheshe nobungcweti uNkulunkulu ayimphile kona. Solomon esemncane ngesikhathi eqala ukubusa, uNkulunkulu wathi kuye, ungacela nje into eyodwa kimina, lokho ozokucela ngizokwenzela khona. Wayesecela into eyodwa ngoba ngaleso sikhathi wayeseyinsizwa futhi ethobekile. Akazange acele ingcebo nenjabulo zezwe, kodwa nje wacela ugodwa ukuthi inkosi ngiphe ubuhlakani, ngikwazi ukubahola kahle laba bantu ngokuhlakanipha nangokwesaba abantu othi angibahole eJerusalem.
Help me to serve them and give me the discernment to be a good judge and a king according to your heart. And the Lord said, because you have asked for that, I will give you riches. I will give you everything in abundance. You will have more than anybody before you. And so he started within the years where he was king. So in these years when he was king, he started to build up a huge kingdom.
Ayisethi inkosi ungiphe ngisho umoya wokwahlukanisa ukuze ngizokwazi ukubakhonza kahle lababantu ngendlela yokuhlakanipha. Wayesethi uNkulunkulu ngenxa yokuthi ucelile nje lokho kuphela, ngizokupha nengcebo, ngikuphe konke okudingayo kube kuningi chichime. Wayeseqala kuSolomon ekubuseni kwakhe, wazakhela umbuso wakhe wawuqinisa wabamkhulu.
A huge kingdom with cities, with palaces. He built a big palace for his wives and he grew in strength and wisdom, always growing, never stopping to grow. It is said that kings from all over came to see and to listen what he had to say, what he has accomplished, just to experience what he has experienced. And they came from everywhere just to listen to this man.
Waqalake wazakhela madolobha, wakhela ngisho isigodlo omakoti bakhe, wawuqinisa umbuso wakhe wabamkhulu kakhulu. Wakhula ekuhlakanipheni, wakhula nasemandleni, waba nobuhlakani obukhulu. Kuthiwa kwasuka amakhosi emhlabeni wonke jikelele eza kuye, ezolalela nje lokho ayekukhuluma, ezwe konke ayihlangabazane nakho nakho konke ayisekufezile wakwenza empilweni.
And at a certain point, we read it in Ecclesiastes chapter 2 and 3, we read where he started thinking about, what do I work for so hard? And he said, I will stop working. I will just lay down, I will just enjoy. And then he said he stopped working completely and he just enjoyed.
Indima ebalulekile kakhulu esiyifundayo encwadini yomshumayeli isahluko sesibili nesesithathu yilapho uSolomon eseyibuza khona ukuthi kungani ngisebenze kanzima kangaka ngiyikhandla kangaka, sengizohlala phansi manje ngiphumule nginethezeke, usezoyijabulisa ayeke nje ukusebenza bese yaqala manje ayithokozise.
Can you imagine he had all the pleasures, all the riches, everything you wanted, and he lay back and enjoyed. He enjoyed the choir that was singing to him. It was probably several thousand people just singing unto him. He enjoyed his gardens, all these beautiful birds. He has made everything so glorious and beautiful. And he was a person which could just afford anything.
Awucabange nje zonke izinto ayenazo, ingcebo, izinto ezazimthokozisa, wayesekhetha ukuthi nje ahlala aphumule manje ayijabulise. Ngisho kwaya eyayinamalunga abalelwa kwiy'nkulungwane ngey'nkulungwane, leyo kwaya yayimculela kamnandi ahlale nje ayilalele. Wajabulela lezi ingadi ayenazo, iy'nyoni ezayindiza, bonke ubukhazikhazi ayizakhele bona, manje waqala wayithokozisa ngabo. waye umuntu owayekwazi ukuthola konke ayidinga.
Nowadays, maybe some or many of you young people, you would love to have a car or a special car, or you would love to build a house, or you would love to have some money and good clothes and everything, and just have some wealth, acquire some wealth. You see, this witness here, Solomon, he has acquired everything he wanted. There was nothing that he didn't have, and there was nothing that he couldn't afford. He just had everything.
Kulesi sikhathi siphila kusona, nina abantu abasha, abaningi benu ningathanda ukuba nemoto kanokusho, uthanda ukuba nomuzi omuhle, uzakhela umuzi, ube nemali, izingubo ezinhle zokugqoka, ube nakho konke, ube nengcebo eningi. La kuSolomoni sibona ubuthaka nje obubodwa bokuthi wathola konke ayidinga, akukho ayingenakho, akukho futhi ayishoda ngakho, wayenakho konke.
And it is sad when the queen of Sheba had heard of everything that this man had. She took a great company of people. She took a lot of gold with her, spices, all these precious things. And she went with a huge caravan to see this king and to see what he has accomplished.
Kuthiwa ke indlovukazi yaseShiba isizwile ukuthi kunendoda enazo zonke izinto. Indlovukazi yathatha iviyo labantu, yathatha igolide eliningi, yathatha amakha, yathatha izinto eziningi ezazinegugu zekhethelo, yayisihamba ngenqola, yahamba yayobona lenkosi eyayisizwe ngayo. Ibone nakho konke lenkosi yayisizwile empilweni.
And then it is said in 2 Chronicles chapter 9, verse 3. And when the queen of Sheba had seen the wisdom of Solomon and the house that he had built, and the meat on his table, and the sitting of his servants, and the attendance of his ministers, and their apparel, his cupbearers also, and their apparel, and this ascent by which he went up into the house of the Lord, there was no more spirit in her. And she said to the king, "It was a true report which I've heard in my own land of thine acts and of thy wisdom. Howbeit, I believed not their words until I came, and mine eyes had seen it, and behold, the one half of the greatness of thy wisdom was not told to me, for thou exceedest the fame that I heard."
Kuthiwa encwadini yesibili yezikhonike, isahluko sesishagalolunye, uqala ukufunda endimeni yesithathu kuya endimeni yesikhombisa. Inkosikazi yaseShiba isibonile ukuhlakanipha kukaSolomoni, nendlu ayakhileyo, nokudla kwasetafuleni lakhe, nokuhlala kwezinceku zakhe, nokuma kwezikhonzi zakhe, nezambatho zazo, kanye nabaphathi zitsha, nezambatho zabo, nezikhwelo zakhe akhuphukela ngazo endlini kaJehova. Jehova akwabe kusaba khomoya kuyo. Yathi enkosini, "Yayiqinisile indaba engayizwa ezweni lami ngamazwi akho nangokuhlakanipha kwakho, kepha angikholwanga ngamazwi akho ngaze ngafika. Kwabona amehlo ami, bheka, angitshelwanga nangxenye yobukhulu bokuhlakanipha kwakho. Uyadlula udumo engaluzwayo."
You see this queen, she was very wealthy. She had a big kingdom. She had gold. She had everything. So she has reached everything you can reach. But then she came to this man, Solomon. And then it's very interesting, the things that spoke to her. She came in his house that he has built. So that was her first impression. She saw the house. She saw the architecture. She saw the accomplishments in the city. She walked the roads. And she was so touched by what she saw. But then she came into his house.
Inengcebo yonke, inegolide elikhulu, inakho konke ayidinga. Kodwa siyafunda ukuthi yeza enkosini uSolomon izobona konke ayenakho uSolomon. Kuzo zonke izinto eyazibona le ndlovukazi yahlabe kumchwele lapho ibona izakhiwo zikaSolomon, ubuchwepheshe ayakhe ngabo indlu yakhe, idolobha, imigwaqo, yabona konke ayikwenzile. Kuthiwa ke manje ayisiqala le ndlovukazi izobona okwakhiwe yayisingena ngaphakathi endlini.
And then she saw, oh, look at the food that they've prepared.
The food they put on the table.
And then she saw the servants, the maidens. She saw all the people in the house, the way they behaved, how they talked, the way they were dressed. Just by their behavior and appearance, and also the sitting of them, like the order, how they were sitting on the table. Everything was working together. See, she observed all these things and that touched her. It is said here at the end, it was like you took an aquella bottle which is sparkling and you shake it and the pressure just builds up. And so in her, something happened. And then she saw his cupbearers, just the people who took the drinks and who served. He looked at their apparel, how they were dressed. And then she went with him to the house of the Lord.
Ibona ingcego, ibona ikhonzi, ibona indlela abagqoke ngayo, indlela abayiphatha ngayo, indlela abakhuluma ngayo, yabona konke okwakwenzeka ngaphakathi endlini. Ibona indlela ababeyiphatha ngayo, indlela ababegqoke ngayo, indlela ababebukeka ngayo, uhlela ababehleli ngayo, yonke into imi kahle ine order. Kuthiwa isibone konke, yaphelelwa amandla, yamangala. Uma ngenza isibonelo nje, uma uthatha ibhodlela le-alcohol le-sparkling ulixukuza, ngesikhathi liba nengcindezi, kuvele konke kuphuphume, kuvele kuchitheke, kwaba njalo ngaphakathi kuyo le ndlovukazi, imangala ngakho konke ayikubona. Ibona ngalabo ababephatha izitsha zenkosi, ibona indlela ababekhuphukela ngayo ethempelini, indlela ababegqoke ngayo.
She saw the stairs, she saw the temple. And in this moment, it is said, she couldn't hold it anymore by what she observed, how the people in the kingdom behaved, in his house behaved, his children, all these things. She was so moved. And then, as I read it, she said, oh, it was true what I've heard, and I haven't even told me half of it. She was so amazed. It was like the bottle opened and it just burst out of her, and she was so touched by this man called Solomon.
Bekuyiqiniso kodwa nje bengisezwe ingcosana kulokho engikubona manje sekuvele kwakuningi kakhulu kuthi wayashaqeka impela yamangala kakhulu yanyakaziseka njengokuvulwa kwebhodlela bese lixukuziwe livele lichitheke liphuphume lendlovukazi yathinteka kakhulu ngakho konke yayikubona enkosini uSolomon.
And then she said in verse 8, blessed be the Lord thy God, which delighteth to thee to set thee on the throne, to be king for the Lord thy God, because thy God loved Israel. So she understood that everything that man had accomplished was from the Lord, and it was the Lord who gave him all this wisdom. It was the Lord who has blessed him with all this riches.
Makabongwe uJehova uNkulunkulu wakho owenamela wena ukuba akubeke esihlalweni sakhe sobukhosi ukuba ube yinkosi kuJehova uNkulunkulu wakho ngokuba uNkulunkulu wakho wamthanda uIsrayeli. Le ndlovukazi yayiqonda ukuthi konke ayenakho uSolomoni nakho konke akuphumelelisa wayekuthole kuNkulunkulu, waphiwa uNkulunkulu, nakho konke ayibusiseke ngakho kwakuyisipho esasivela kuNkulunkulu.
Why do I take him as an example? You see, young friends, there are things that drive you. There are things you want to accomplish, you want to have in life. And here is a man. He achieved and accomplished everything, everything that a man can achieve. He took for himself everything he desired, as we read in the scripture. For everything that is in the world, everything that is in the world.
Kungani ngikhethe uSolomon ukuba ngenze ngaye isibonelo. Yabona abantu abasha ziningi izinto ezingqubayo empilweni. Kuningi emfisa ukwenza
nemfisa.
Naye le ndoda eyinkosi uSolomon yafeza konke, yaphumelelisa konke. Konke umuntu angafisa ukuphumelelisa, le ndoda yaba nakho yakuphumelelisa yakufeza. Wathatha konke ayekufisa wazanelisa ngakho njengoba sifundile ezwini ukuthi wazanelisa wathola konke umuntu angakufisa emhlabeni.
He had all the desires of the flesh. He had all the desires of the eyes, and he had all the pride of life and pride of possessions. Nothing has what he had, and nobody was as he was. And he has achieved everything. You see, young people, everything you want to achieve, everything that you strive for, he has achieved.
USolomon wayenakho konke okwakufiswa yinyama. Wayenakho konke okwakufiswa amehlo akhe, ayekulangazelela enyameni, konke okumphakamisa. Konke kwakudingwa yinyama wayena. Manje ke bantu abasha, konke ningakufisa nikulangazelele. Inkosi le uSolomon yaba nakho konke.
Everything that you desire, he has accomplished. So let us learn from this man. Let us see what he has to tell us. And he says, he was also a point which I haven't mentioned. He was a man full of wisdom, and he was a man who learned, who was a, nowadays you would say he was a philosopher, he was a theologian. He looked at things, he looked at the people, and he observed their behavior. He looked at the young and the old, rich and poor, kings and servants from different nationalities. He observed their way of life. He observed how it is to be rich and to be poor, how the things in this world works. He thought about many different physical, physics, biology. He observed nature, wind, sun, water.
Kuningi uSolomon akuthola empilweni ayekudinga. Futhi ke yingakho engaba yisibonelo esihle kuthina, kuningi esingakufunda kuye. Kunamazwi awakhulumayo. Futhi ke kunokunye engikukhohliwe kuyiphuzu lokuthi waye udokotela wengqondo echithiwe kakhulu enobuhlakani obukhulu ongasukucabanga. Kuningi ayekubuka ecubungula, ebuka ukuphila kwamakhosi, ebuka ukuphila kwey'nceku, ebuka indlela abantu abayiphatha ngayo, abahluphekayo, abanemali, ebuka iy'nhlanga ngokuhlukahlukana kwazo nezizwe ey'ningi zabantu, ekubuka konke indlela okwakwenzeka ngayo, ebuka ezemvelo, ebuka ezephysics, ebuka ezebiology, kuningi ayekuhlola ekucubungula empilweni.
He was so much involved. He was a thinker. He thought through everything and he tried to understand everything. He asked himself questions probably you and I never asked ourselves. But then in a certain point when he was tired of learning, when he observed all the riches he had and everything that he accomplished,
wayenza okuningi ejulile ngokwemicabango, eyibuza imibuzo eminingi, ehlola okuningi empilweni, imibuzo eminingi thina engicabanga ukuthi asikaze size siyibuze yona. Kodwa-ke kwafinyelela esigabeni esithize sempilo lapho esehlola khona konke ayenakho, esekhathele ukufunda, esekhathele ingcebo yakhe, esekubona konke ayenakho, esephelelwe nje amandla ukuthi aqhubekele phambili.
On a certain point he said, all my work All my possessions, all the servants, all the choir, everything surrounding me, all I have, it's vanity. He says it's vanity. Nobody was as wise as I was. Nobody thought how I thought. Nobody had the possessions that I have. But looking at it, really looking into it, he said it's vanity, it's in vain.
Wafinyelela esigabeni lapho esebuka khona ingcebo yakhe. Yabo yohlala sashiba empilweni. Ingcebo yingcebo lebasebenzi bahayi. Waze wabona ukuthi konke kuyizeleze. Akekho umuntu owakwakuzuza ngaphambilini. Konke yinakho ingcebo yakhe wabona ukuthi konke kuyizeleze.
You see, I am as a person, I have a company, I have many people working for me and for us. And there is a certain point in life, whatever you achieve, you realize it is vanity. You see, everything that is in the world goeth, Scripture says. One day this world and everything in it will burn away.
Yabona nje mina njengomuntu nginenkampani nginabantu abaningi abangisebenzelayo. Kodwa kuyenzeka empilweni uze ufike esigabeni lapho oqonda khona ukuthi konke kuyizeleze. Yabona ngisho eBhayibhelini kuyashiwo ukuthi konke lokho okubonayo umhlaba nakho konke okukuwo kuyosha ngelinye ilanga konke kuphela.
I want to share it with you because listen to what this man has to say. Learn from him. Learn from his mistakes. Learn from everything he's accomplished. He is a witness in this great cloud of witnesses who has to tell us something. And then when we go further in Ecclesiastes,
ingakho bengifisa nje ukunicobelela kabanzi ngaye uSolomon. Kuningi ongakufunda kuyena. Ubheke konke akuzuzile, ufunde ngisho emaphutheni akhe, ubone konke ahlangabezene nakhe empilweni, bese uthola isifundo ngempilo yakhe. Uma siqhubeka sifunda encwadini uMshumayeli.
Then he says at a certain point, he says in Ecclesiastes chapter 12, verse 13, so let us hear the conclusion of the whole matter. He says, now let us take a sum of everything that I've accomplished, that I've achieved, of everything I have written, I have thought about, I have taught the people, people have taught me. Let's put the most important things that are important in life into a few words. Let's look at what really matters.
Isahluko seshumi nambili indima yeshumi nantathu. Nakho ukuphela kwendaba. Kulesi sigaba uSolomon usefinyelela lapho ehlanganisa khona zonke izinto. Konke ayikwenzile, ayikubhalile, ekufundisile, ekubonile empilweni. Usiyakuthatha ukuqoqa konke indawo.
Young people, this man wants to tell us something. He wants to tell you the most important thing in your life. And for me, he tells you and me, now listen carefully to my conclusion. To my conclusion, the greatest king who has ever lived on this earth wants to tell you something. And he says the most important thing, verse 13, let us hear the conclusion of all the wisdom, of all the teachings. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments. For this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good
or whatever it be evil.
Bantabasha ukhona inkosi Solomon ezama ukusifundisa
Solomon uribonisa ukubona
khona
ora kusihlela hloko ketelonke
kuningi esingakufunda ku
inkosi
esiyenze zonke izinto yakubona konke
kuphilombayo
ukhona manje sezama ukusitshela khona ekupheleni kwendaba angitshela khona mina nawe futhi angakutshela khona kuningi esingakuzuza uSolomon ukhuluma ngokuphela kwendaba
esi
leshumi nantathu
verse 13
sekwenzeke konke sekuvele konke
ukuhlakanipha
sekuvele konke ukubusa
bayo usahlayisa imisebenzi yonke kahlolo
usho lamazwi
uthi lethe
ngesabu uNkulunkulu
lehayilethe
inyalo yakhe
lehayilethe
kuba lokho kungokwabantu bonke ngokuba uNkulunkulu uyakuyisa yonke imisebenzi ekwahlulelweni kanye nakho konke okufihliweyo noma kuhle noma kubi.
So he says, the most important thing in life is to fear God and to keep his commandments. Do what God has commanded you
and
fear God. And then he says, for God shall bring every work unto judgment.
Uthu Solomon okubaleke kakhulu empilweni ukumesaba uNkulunkulu okubona okubalekile nokuthi uyigcine imiyalelo yakhe uyenze ngokuba uthu uNkulunkulu uyakuyisa yonke imisebenzi ekwahlulelweni.
This is what I want to share with you people. In your daily walk of life, some of you are from rural areas, some of you come from all different backgrounds, and I do not know what you've experienced in the past, what you will experience in the future, your daily life, what you do, how you speak, the school you attend, or the job you attend.
Ilo keng fisukuba skulume ngako gabanzi nani bantabasha. Jenga loku nisekambe nguwe nugokpila. Angazi ukuthi niphuma kuphi abaningi benu bahlala emakhaya angazi ukuthi imuva lenu linjani ikuphe nikwenzile yini indlela enikhuluma iyiphi indlela enikhuluma ngayo iziphi izinto enizimbandakanya nazo nifunda kuziphi ikole ikuphe nikwenzayo endaweni lapho nihlala khona.
But keep this in mind.
But
let this be the most important thing in your life. Fear God and keep his commandments. Strive for the fear of God in your heart. Do not long for the things of this world. Do not long for the pride of life, the lust of the flesh and the lust of the eyes.
Yilokhu okubalulekile engifisa ukuba nigcine emqondweni wenu, nikubambe, niphile ngakho. Ukuba nimesabe uNkulunkulu, nigcine imiyalelo yakhe. Niphikelele ngenhliziyo zenu ukuthi nibe nokumesaba uNkulunkulu. Ningalangazeleli zonke izinto zezwe, ubumnandi bezwe nakho konke izwe elikheha ngakho.
You see, young people, many of you, they desire for the opposite sex. The only thing you think about is girls and girls. Things you only think about is boys. You see, this man, Solomon, he had 1,000 wives, it says. 1,000. He understood what it is to do the desires of your flesh. But he said, no, it's about serving God. It's about fearing God.
Okunye nina abantu abangazelela kakhulu ubulili obuhlukile kunobeni. Amantombazane alangazelela abafana, abafana balangazelela amantombazane. Le nkosi ebesifunda ngayo uSolomon ithi abanamakhosikazi ayinkulungwane. Awucabange nje amakhosikazi amangaka. Wayiqonda kahle kamhlopho ukuthi kuyini ukulangazelela nokufeza izimfuno zenyama wanelisa inyama. Kodwa kushoyo egcineni uthi okubalulekile ukumesaba uNkulunkulu.
Yeah. There are many things you long for, you wish for, you live for. But there is only one thing worth living for. And that is living for God, to fear Him. And in your daily walk, in everything you do, every day, with every step that you take, keep this in mind. Let it be written on your heart. Fear God and keep His commandments. Do what He told us to do. Stop lying. Stop being untrue. Stop treating the parents you do. Keep his commandments. Love the Lord your God with all your heart, with all your strength, and with all your mind.
Kuningi nikulangazelela
nikufisayo
nenikuphilelayo
kodwa
kubaluleke kakhulu
uphile
uNkulunkulu uphile
ngokumesaba uthabe umuntu
njalo ekhambeni kwakho bantu zonke ukuthi yodwa into ebalekile ukumesaba uNkulunkulu
ugcine
imiyalelo yakhe balulekile ukuthi senze konke uNkulunkulu ohlela ngakho siye kuqamba amanga siye
kuzwa mashalo
Kwele ho se tshepa hale. Re
tloela ho se hlomphe batho ba baholo.
Empa re ba tshwarana.
Empa Modimo o re o tshabe Modimo o mo rapele ka pelo ya hao. Yohle le ka moya wa hao. Le ka kelello ya hao yohle.
As we heard about the race, within this race, every step you take, and with the fear of God continuing in your life, keep this one goal focused. As it is said here, for God shall bring every work into judgment. Every work, everything that you do will be judged.
Njengalokhu uzwile kabanzi nangokugijima
emncintiswaneni.
Unomgomo wodwa
umgomo wokumesaba
uNkulunkulu yokuyisa yonke imisebenzi
ekwahluleleni.
Yonke imisebenzi uyenzile.
Ungakhohlwa
ukuthi uNkulunkulu uyokwahlulela ngayo
yonke.
So understand that at the end of your days, whatever if you achieved or not achieved, whatever if learned or not learned, all these things, they don't matter anymore. At the end of your life and my life, there is only one thing that matters. And that will be a few words from the mouth of God.
Ngakho ke khumbula, uqonde ukuthi ekugcineni kokuphila kwakho, noma ngabe kuthiwa ikuphi okuzuzile nongakuzuzanga, noma ikuphi okufundile nongakufundanga, kuyoba kodwa nje vo okuyobe sekubalulekile amazwi ayoshiwa uNkulunkulu ekugcineni kokuphila kwakho.
Either he will say unto you,
or mhlomo akare ho wena,
well done, my good and faithful servant.
Come
into the joy of the Lord. Or he will say unto you, I do not know you. Go forth to the place, go to the place that I have prepared for the devil and his angels.
Amazwi athi wenzeka ngemeko enhle ethembekile ngena embusweni wenguna phakade noma amazwi athi wena wenzeka kabi nceku embi hamba angikwazi uye endaweni engilungisele usathane nezingelosi zakhe okuyisihogo.
So that is what is important, to fear God, to understand that everything that we do will be put to judgment. And never lose the focus, young people. When I left Crosses Abantu the first time and I went back home, and in the beginning I hardened my heart toward the gospel. Some of you might be at Crosses Abantu the second time, fifth time, 20th time. Some of you maybe the first time. You hear things you never heard. You see things you never heard. Like this Queen Sheba, there were certain things she never experienced. Like when I came first to Crosses Abantu, I saw things, I heard things I never experienced before.
Nikhumbule bantu abasha, ubalekile umesaba uNkulunkulu nokugcina imiyalelo yakhe. Ngoba uNkulunkulu uyokwayisa yonke imisebenzi ekwahluleleni. Ungalahlekelwa umgomo awubekile uNkulunkulu phambi kwakho. He bantu abasha, ngiyakhumbula lapho ngisuka kwaSizwe Abantu sengiphindele ekhaya ngoba ngayiqinisa inhliziyo yami ngangafuna ukulalela
ivangeli.
Mhlawumbe abanye benu sebe la emishini okwesibili, mhlawumbe okwesihlanu, noma mhlawumbe sebekhona la isikhathi esingamashumi amabili. Mhlawumbe abanye bayaqala ukufika. Mhlawumbe uzwe izinto ongakaze uzizwe, usubone izinto ongakaze uyibone. Njengayo le ndlovukazi yaseShiba, yabona izinto ayengakaze izibone. Nami ngiqala ukufika emishini kwaSizwe Abantu, ngabona engakaze ngikubone
empilweni. I went back and I tried to continue life in sin with parties, with discotheques, with music, with everything that I had. But God continued working in my heart and calling me toward Him. And I remember when I turned 18, I just prayed to the Lord, and And I prayed the Lord's Prayer, and the Lord changed me in a minute of time. It was a short prayer, but it was from all my heart. I remember I had a girlfriend that time, and the Lord told me, stop with her. He told me, stop with all the friends you have, all the things you do, just live for me. And I remember how hard it was just to turn to the Lord completely. But I understood I can't stop halfway or do just part of it. I have to go through with the Lord. So I did, I prayed, and the Lord really changed me. And just the next day when I woke up, I knew my greatest desire was to go to Sisabantu and to spend a year there. So I just broke with all my friends I had, with the girl I had, and everything I used to do, and I just went to the place where you are. I wish I could be there in person and share it in person, but yeah, it's not possible at the moment. So
ngaleso sikhathi ngangiyintombazane engangithandana uNkulunkulu wakhuluma nami wathi hlukana naleyo ntombazane ngathandaza umthandazo omfishane kodwa wawunamandla wathi uNkulunkulu angihlukane nabangani ngihlukane nazo zonke izinto engangizenza ezazizimbi kwaba nzima ukuthi ngishiye yonke into ngilandela uNkulunkulu kodwa ngaqonda ukuthi awukwazi ukumlandela uNkulunkulu ngohafu ngiphinde ngohafu ngenza okunye mele ngimlandele
njengokuphelele
ngiyakhumbula ngivuka ngakusasa ekuseni ngangilangazelela nje into eyodwa ukuthi ngimkhonze uNkulunkulu ngahlukana nabangani ngahlukana nalentombazane engangithandana nayo ngashiya zonke izinto ngamlandela uNkulunkulu ngathembeka kuye ngalangazelela ukuba nje semishini kwasiza abantu lani khona njengamanje nokho-ke kumina kunzima ukuthi ngibe khona ngenxa yesimo.
Be thankful and understand it is very precious that you have the opportunity to be there and to experience what you experience. And I went to the mission for a whole year and I was very privileged to serve, and I'm very thankful to all the people. There were so many people who supported and helped me on my way, and I can't say enough, young people, it is a great privilege and it is a gift from God that you can be there. If you understand it or not, I don't know, but let this young German man tell you. I had to go all the way from Germany to the south of Africa, from a very wealthy country, and from we think we're very intelligent, but I had to go to you, to the Zulu people, to learn about life. I had to go to you Zulu people to learn about what is important in life, and to really understand the ways of God, and to understand what the Lord wants for me.
Kumelenibonge nikhulumele igugu kangakanani leli thuba eninalo ukuthi nibe khona lapho nami ngahlala khona iminyaka wonke ngiyambonga uNkulunkulu abangisekela
abantu bayilebanzisa
ngakwazi ukuthi ngiphilele uNkulunkulu kufanele kuningi engakusho ngiyakholwa ukuthi abantu abasha niyayiqonda inhlanhla enayo ukuthi nibe nalo. Cabanga nje le nsizwa eyimina yomJalimani kwaphoqelwa ukuthi isuke ezweni laseJalimani ize lapho iningizimu ne-Afrika izofunda okuningi kubantu bakwaZulu, ngoba thina-ke kaningi eJalimani siye sijeukuthi sihlakaniphile futhi
siyazi. I repeat, be thankful and use the opportunity that God gives you. Use it. Make your life right. Learn from Solomon. Don't desire all the things of this earth, but desire to fear the Lord. Desire to keep his commandments. And then go out, go home, go to your school, Go to the place where you belong and be a light. Be a preacher of the gospel. Share with the people what you've experienced with the Lord.
Ngakho-ke ngiyaphinda futhi bantu abasha, nikhumbule ningakhohlwa ukuthi nilisebenzise leli thuba elinalo eliyigugu kangaka uNkulunkulu lanike lona lokuba nibe lapha emishini kwasiza abantu. Nifunde enkosini uSolomon, ningalangazeleli izinto zezwe, kodwa nimesabe uNkulunkulu, niphilele ukumhlonipha, nilandele nenze konke aniyala ngakho ukuba nikwenze. Ngakho-ke noma seniphuma emishini, seniphindele emakhaya, seniye emphakathini, seniye ey'koleni, nikusebenzise konke nikufundile, nishumayele ivangeli, nicobelele abantu ngakho konke enikufundile nisemishini kwasiza abantu, nibe ukukhanya.
Since that time when I was 18 and I repented and I was at Sisabantu, I have shared my testimony and shared the gospel with many, many thousands of people. And nobody never ever had anything that was even close to what I've received. I spoke to Hindu priests, I spoke to Muslims, to teachers of Islam. And I talked to them about the way of purity between a girl and a boy. I shared with them how I went into marriage, how me and my wife, how we got married. And nobody had anything that was better than what God has given to us. Even the Muslims couldn't believe what they heard, how you can be pure as a young man and go into marriage pure. So, again, thank you so much. I hope I did not extend the time. There is so much more on my heart, young people. And
kusukela kuleso sikhathi ngikwasiza abantu sengiphendukile ngineminyaka eyishumi nesishiyagalombili ngacobelela iy'nkulungwane ngey'nkulungwane zabantu ngobufakazi bami ngabacobelela ngisho nangevangeli. Kuningi engakuzuza ngaze ngathola ngisho ithuba lokukhuluma nompristi wamahindu ngakhuluma ngisho nanamasulumane ngiwabacobelela ngendlela yobumsuka nendlela enhle yokushada nangendlela mina engashada ngayo nonkosikazi wami. Bahlabe kumxhwele kakhulu, bamangala ngalo lomhlobo lwempilo okuveza ngokusobala ukuthi kuyigugu futhi kuhle kukhulu esinakho thina esikutholile. Ngisho amahindu kwakunzima ukuthi akholwe ukuthi ungahlala njengensizwa umsuka uzulinde usuku lomshado. Kuningi obekusenhliziyweni yami, ngiyabonga kakhulu ngaleli thuba futhi ngiyakholwa ukuthi angizange ngimoshe isikhathi esiningi.
I wish, and it is my prayer that God may continue working in your lives, that you go home to your parents, to your friends, to your teachers, to the work where you work, and that everybody sees, wow, he has changed or she has changed. Something has happened with this person. And that you go back and make your life right where you've stolen, bring it back. We've cheated, make it right. We've hurt people, make it right. So that one day, the Lord can say, well done. Well done,
kubangani benu isemphakathini nalapho nisebenza khona abantu babona ukuthi kukhona ushintsho olukhona ezimpilweni zenu ubonakala ukuthi kukhona umehluko osubonakala empilweni yakho buyele emuva ulungise la untshontshe khona ubuyisele into zabantu nala uqambe khona amanga wakhohlisa abantu hamba uyolungisa nalabo bazwisile ubuhlungu hamba uyolungisa kubona ukuze ngelinye ilanga uNkulunkulu ezosho ukuthi wenze kahle wena nceku enhle ethembekile.
And stay faithful on the path. Again, thank you so much for share with you. I'm very humbled and I'm very, very thankful for the opportunity. And scripture also says, listen to your preachers, not just to this preacher, but listen to the teachers who teach you the ways of God. Listen to them and do. Then God will bless you and he will continue with you.
niqhubeke nithembeke
ngelele
limkhonze uNkulunkulu nenze yonke imiyalelo ayishilo nakhulume ngayo. Ngiyabonga kakhulu ngethuba lokhu kuyangithobisa futhi nibalalele nabashumayeli bonke lisho njalo izwi. Hayi mlaleli nje mina kuphela kodwa bonke abashumayeli uNkulunkulu abamisile nibalalele. Nilalele zonke iy'fundiso abanifundisa zona niqhubeke endleleni uma nenza kanjalo uNkulunkulu uyonibusisa.
Just like to pray.
Asithandaze.
Heavenly Father, there is a great cloud of witnesses. I just spoke about one man. But this one man, there was nobody like him.
Baba wethu sezulwini kunefu elikhulu lofakazi. Kodwa ngithathe nje indoda eyodwa ngenza ngayo isibonelo.
He just took whatever he wanted. Whatever he desired, he could accomplish. Nothing was hid from him.
Indoda eyakuthola konke ayikufisa, konke ayikulangazelela, yaba nakho konke, akukho angazange aze akuthole okwakufihlekile kuye.
But then he said, the conclusion, the most important thing in everything I've achieved and I learned is to fear God and to keep His
commandments. Uthi nakho ukuphela kwendaba. Lapho sekuzwakele konke ukuhlakanipha nakuyo yonke ingcebo.
All these doctrines and these teachings and the philosophy and the theology of the world can be put together in a few words. Fear God and keep His commandments. Heavenly Father, I pray my life, I pray for all these young people. Please write it into our hearts. Let this word follow us if we go to bed or wake up in the morning, where we go to work or to school. The fear of God, let it be written in our hearts. And let us keep your commandments. But I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
Abantu sezulwini, nami ngiyasikhulekela. Ngikhulekela bonke laba bantu abasha. Sisize ukuthi amazwi akho angasuki kithi. Ahambe nathi noma silala, noma sivuka, noma simsebenzini, noma senza kuphi. Amazwi athi mesaba uNkulunkulu ugcine imiyalelo yakhe anamathele enhlizweni zethu. Ukuba sigcine imiyalelo yakho. Lokhu ngiyakukhuleka egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen.
Leboa Muriti Fogel, Kamalazar are Filongona. Rebuela Pele Carlo Yabu Paki Bahai, Bo Afan and Gabona. Releboa Hape, Little Layo Abele Malaysa Una Kaonakati. Wako paruna mana South Africa. Mwana mare ntaba modimo ne oboloke melao ya hae. Merero yohle ya hao wetwele matsohong a modimo wa rona. gopola modimo gore o na le merero e metle ka maphelo a rona. Re fitle totelong tsela ga re ga bua pele ha ona le se a mempelo ya hao go batla go bua ka sona o dumeletse go ha ke reketswa o ka sala go bana lunch tla dilwentse le teng empa ha modimo a buile le wena qala pele ka gore o sale o lokise bophelo ba gago le molwana Jesu ka batsamaya o batle motho o tla ya counseling go yena a lo cancela a lo tlhabolola. Ke tla kopa gore ba retelelang pele ka mmino ba nna ba tla ka pele batho ba batšha a re etseng ka tsela e nepaetseng re tlhomphe batho ba bagolo ba teng ka gare go rona a re emeleng batho ba bagolo e be bona ba tswang pele bashimane le emele bo ausi ba tswe pele lona le tla tswa qetellong. Bashimane a re tsweng ka tsela e ntle ya go itlhompha gopola gore mona ke ntlong ya Modimo a re kwa le matlho modimo ya lokileng re fitlha qetelong ya mosebetsi ona re a leboa gagolo ka tsotlhe tse o re tseditseng tsona ka motlhanka wa gago ya tswang Malgeman motlhotolofatse modimo le lelapa la gae le tseo a golana le tsona. Re tlotsa nakong ya jwale ba le rona modimo o re tlhokomele o re baballe re nne re gopole o boloka mantswe ane re a utlwileng go seng gona a o boloka lentswe la gago re kopa tsena tsotlhe lebitsong la morena rona Jesu Kriste amen. Allez-vous.